Barindi.
Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nu mwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanabyizwaho na Venuste Nshimiyimana. Iki kiganiro cy'uyu munsi ni kiganiro duharira agasaro kaburaga kabonetse. Umuryango w'umubiri kazi ufite nyina w'umunyarwanda kazi Helene Veline Schmidt ubonetse nyuma y'imyaka 51 awushaka na nyuma y'amezi abiri gusa aje mu kiganiro agasaro kaburaga. Iki ni igice cya mbere, igice cya kabiri ndagiharira mwebwe mwese mushakisha abanyu, naho igice cya gatatu kiraba icyo guhuza umusaza Andrea Ribakare n'umuryango we yari amaze imyaka 37 atandukanye nawo. Murakaza neza mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wincike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize amezi abiri tubagejejeho inkuru y'umumetisi wabyawe n'umunyarwanda kazi amubyaranye n'umubirigi Pierre Schmidt wari umukozi wa leta y'umubirigi mu gihe cya gikolonize. Madame Helene Veline Schmidt atuye mu Bubiligi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga adusaba kumufasha gushaka umuryango we amaze imyaka 51 ashakisha yarahebye.
Mon père s'appelait Pierre Schmidt. Il était
Data yitwaga Pierre Schmidt, akaba ari umukozi wa teritwari ya Rwanda Urundi mu mwaka w'1961.
Et votre maman, vous
n'avez maman wawe uramuzi?
Malheureusement,
est-ce qu'il vous a donné au moins
les... Yaba se yarigeze akubwira iby'amavuko yawe wavukiye he?
Bien, j'ai un certificat de naissance. J'ai l'impression que tu as faux. Je suis apparemment sur mon certificat de naissance de Nyanza.
Apparemment,
m'a fait un faux certificat. Et c'est la raison pour laquelle je fais appel à vous. Parce que il y avait un monsieur qui travaillait avec mon père. Il s'appelait Théodomir Rwabyumba.
Kubera ko hari umugabo wakoranaga na data twaga Theodomir Rwabyumba, yambwiye ko mama yakomokaga Ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda katabaga mu majyepfo y'u Rwanda. Yambaye amakuru menshi, ntabwo nashoboye kuyakurikirana, ariko ubu noneho ndifuza gukurikirana amakuru yose nkawe.
Vraiment, je n'ai jamais suivi ce piste parce que je ne savais pas. Mais maintenant, j'ai tellement envie de te retrouver ma mère que je suivrai tous les pistes.
Dites-moi, Madame Schmidt, où avez-vous passé les...
Madame Schmidt, où avez-vous passé les...
Je pense que je n'ai jamais été à Savé. Mon papa, puisqu'il était...
Ntekereza ko nigeze mba mu kigo cy'imfubyi cy'Isave. Kubera ko data yari umukozi wa leta y'Ububiligi, yashatse kunjyana Isave ahubwo yanshyize mu kigo cy'abihayimana cyari muri Congo mu karere ka Kivu ahitwa Rubero Kato. Niho yanshyize kugira ngo mbe kure ya mama. Birababaje.
Je vous comprends et vous avez quitté le Congo. Muva rero muri Congo mujya mu Bubiligi.
Oui. Oui. Et quand j'étais en Belgique, on m'a mis dans un orphelinat. Moi, je cherche ma mère. Que peut-être elles sont à Dar es Salaam. J'ai envie de retrouver ma famille. S'il vous plaît, aidez-moi.
Nous allons vous aider, madame. La voix de l'Amérique, ça va faire de l'amitié. Vous êtes d'Amérique,
Merci.
Agasaro kaburaga kabonete.
Twakoze ubushakashatsi namwe muradufasha ingufu zikomeye zagaragajwe na radio Ijwi ry'Amerika igera kuri miliyoni nyinshi z'abayumva aho bari hose ku isi. Umuryango wa Madame Veline Schmidt yatangiye gushaka afite imyaka 19, twarawubonye turabahuza.
I've shed all my tears before. I've cried so
much. Nagize amarira yanjye yose. Ubu hasigaye no kwishima. Nagize amahirwe mpura namwe. Mugira ubuntu kandi murashoboye. Mufite ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi.
And then they're capable. They have the capacity to do it.
Mwakoze muri mfura, murakoze cyane cyane.
Murakoze cyane, nawe urakoze cyane.
Imana ishimwe.
Ntabwo najyaga kumubona, urakoze cyane, Imana ishimwe.
Venuste yakoze akazi karengeye ubwenge
cyane cyane, nabibonye nawe kandi urakoze. Ndasaba rwose uwo muntu nzakubonye.
Madame Schmidt afite umuryango mugari uri mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda no muri Tanzania, mu bavandimwe barindwi. Hasigaye umwe rukumbi, Mariana Faustine Karangwa ari muri Tanzania, ni nawe twabahuje ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Uraho se?
Urakomeye cyane. Ngutumiye ku Ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro cy'umwihariko, ikiganiro twageneye wowe ndetse na mukuru wawe Madame Veline Schmidt, nawe Mariana Faustine Karangwa. Yaramaze imyaka myinshi ashaka umuryango we, yawubonye, yakubonye, uri umwe mu bana bakiriho mu muryango. None nagira ngo nkubaze, kuva wabonye mukuru wawe ari wowe muhererezi mu muryango nyuma y'imyaka yose, urumva umeze ute?
Ndumva meze nabi kubera kwishima. Narabyumvishije, numva mbabaye, ndababaye kubera kwishima. Na n'ubu ukunima kumbaza, ndumva ndimo kurira.
Birumvikane.
Menye ngo mfite mwene wacu, naratangaye cyane, ntangara Imana. Imana ndayitangara cyane. Ese wa mana we, kuki abantu bose banjye bapfuye barapfa bashyiraho bose ntarabona Iberina? Bamaze gushyiraho ukwezi kwa kabiri ejo bundi, amezi nane, nibaratanu, ntangira kumva ngo hari mwene wacu. Birambabaza cyane koko, kuki namubonye mwene wacu batarapfa, ni kubera iki? Ariko ndishimye cyane, ndishimye, narishimye, na n'ubu ndishimye, ndishimye cyane. Urakoze cyane, ariko sinzi niba nzamubona rwose, munzanire.
Nzamukuzanire.
Barasa n'umukuru wanjye, barasa cyane. Njye ntabwo nsa nawe, ariko arasa cyane na mukuru wanjye wapfuye ejo bundi, yabaga UK.
Yego. komera
kwezi kwa kandi nabyo narabimugiye nabyo ndatangara ni kuki apfuye batabona kandi basakoko barasa cyane ni foto ye ndayifite
yego rwose ndakumva ibyishimo ufite ayo marira y'ibyishimo ufite no kuba ari wowe usigaye ukavuga uti kuki tutamubonye mbere ngo twishimane ukomoje cyane kuri mukuru wawe ariko hari na mama wanyu iyo navuganaga na Evelyn
yes
wumvaga afite inyota ikomeye cyane iyo kuba yabona mama we ndetse yarambwiraga ati ntabwo nshaka gupfa ntabonye umuryango wanjye ariko nanone ndumva ari nkaho hari ijwi rimpamagara rimeze nk'irya mama rimbwira ngo ngwino
ubuse
niko yavugaga ariko byaranangoye kugira ngo mubwire yuko mama we atakiriho kandi nawe ko yitabye Imana mu gihe cyose yari akimushaka ariko yarataraza hano ku ijwi rya Amerika twibutse gato uwo mubyeyi mama wawe mama wanyu yamye ashaka kubona atigeze amenya kubera ko bamutandukanije nawe akiri mutoya tubwire uwo mubyeyi wowe yarakureza aragukuza aragushyingira yari muntu ki
ubwiza bwa mama ubwo nibuka ni umukecuru she was very happy yani yarishimaga ntabwo yarataraga mama umuntu wasekaga agasekaga wikanya ariko ikintu atashakaga n'umwanda umwanda wo hanze wo mu nzu w'imyambaro ugasanga arabyutse aragiye harawagiye mu bakecuru bandi yaza agasanga rero twamubona aturutse kure tugahaguruka tugafatiye umweyo umweyo gukubura
yego
tugatangira gukubura abandi bakiruka mu nzu bakajya gusasa bakagira batugira ngo mama naza rero ntadukubite yaza yasanga tutabikoze akadukubita kubera iki umwanda ubwo rero yatwigishije isuku nanjye mfite isuku mama yakundaga guteka nubwo yateka ibitoki gusa cyangwa isafuriya yatekeragamo yareraga ntabwo yari ifite imbyiro yari afite isuku cyane n'ubu ngubu ibyo nkora ku mugabo wanjye ndabikora kubera mama wanjye
yego birumvikana nawe waramukurikije baravuga mu kinyarwanda ngo isuku igira isoko
yagoraga mama ni indwara yari afite yo gusimeka yari afite asima
yego
asima yarayirwaraga cyane kuva nje nkuze nasanze mama arwara asima kuko papa ari umuganga hari imiti yamuzaniraga ubwo iyo miti yicaraga imuhira natwe twari twarayimenye twasanga mama arimo gusimeka tugashaka bya binini tukamuha hanyuma akaba arorohewe nicyo cyanamwishe agirwanda Kagame avuze ati abanyarwanda bose nimugarukire narabubakiye narabahingiye nimuguze mama amaze kugerayo ari mu nzu iwe ubanza yarabuze uwumuhaye ibyo binini niki ariko abaturanyi baratubwiye ngo
ito cyamwe komera Imana muhiru ukora idashira none ikindi nagira ngo nkubaze birumvikana turavuga wowe ni wowe kubera ko ni wowe Evelyn yashakishaga n'abandi bagize umuryango wanyu ni wowe wa mbere twabonye azabona n'abandi benshi ariko niwe twatumiye muri kino kiganiro uyu munsi iyo ubonye Evelyn nabyumva uravuga uti mfite ibyishimo bivanze n'amarira ariko kuba ubu noneho ubonye ko utakiri wenyine mu muryango ndavuga ku bana bakomoka kuri Madamu Nyirantengwa ntabwo ukiri wenyine mubaye babiri kuba noneho uzi ko ejo bundi muzabonana kuba muvugana kuva nabahuza hari n'iki cyahindutse mu buzima bwawe
kuva wambwira ko mfite mwene wacu umubiri wanjye urimo gutinya nta kubeshya
yego
urimo gutinya ya umunsi nzamubona ndagwa ntanubwo nzamuhobera
murabikwemereye tuzamuherekeza tuzamuzana uzabishobora
nuko ndongoye ariko ndumva atazansiga ndashaka kujya kubana nawe cyangwa ze tubane
yego muzabiganira kandi byose bizashoboka mu imana yaraba ukomeje muriho hari impamvu ikomeye cyane mukiriho kugira ngo mubonane muzabonana kandi ndahamya yuko ibyiza biri imbere abana bawe nabo nabonaga bishimye bavuga bati tubonye
abana banjye barishimye bakoze grupu grupu ku isimu yanjye rero baraganira nawe nubwo naba ntari agatera bakabona isimu ye iraje telefoni ye bakaganira na bamenyeranye cyane n'abana
babonye nyirasenge bishimye
baramuzi bamumenye nawe yabamenye barimo kumubwira inkuru zanjye mama rwose arimo kurira buri teka uzi denuse mubwira ikintu cyambayeho icyumweru gishize na n'ubu
yego
kubera ntabwo ndya neza
n'ibyishimo byinshi
n'ibitekerezo bizamubona ryari ntumva nshaka no kubona nanone
muri kino kiganiro abantu benshi bagukurikiye barakwishimiye kuba wabonye umuryango kuva naguhamagara nkakubwira nti ngufitiye inkuru hari umuvandimwe wawe ugushaka nkakubwira ko ari ikiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi rya Amerika rwose mbwira iyo nkuru wongere uyibwira abatwumva muri kano kanya nyikubwira nkakubwira ko ufite umuvandimwe wari warabirose ko bishoboka ko uzabona umuvandimwe wawe
ni ukuri nabi ntabwo nabitekerezaga ko hari umuntu nyene wacu nabona nari narahebye ntabwo nari mbizi ko hari umwene wacu hari umaze kubitangaza muri bo bamaze kubimbwira nibaza ni barambeshya genda n'uwundi muntu bashaka batiwe rwose izina ni ryawe na nyoko ni iki nibwo ntangiye kubijyamo nyine umaze kuduhuza mbibwira bene wacu b'i Rwanda abandi bari Bugande barishimye cyane ariko abandi bavuga ngo baguye mu kantu uzi kuvuga ngo kugwa mu kantu
yego
baguye mu kantu pe ibi bintu ni biki Stefania yakoze kuki atabivuze kuva kera uyu mwana yarababaye cyane ngo yaradushatse imyaka 50 yose nibyo
yego
ni ukuri maze kubabwira ntabwo babyemeye maze umaze kuduhuza bwa bundi tukaganira nawe live maze ndabibabwira mbatumira n'ipica ntibabyemeye ab'i Bugande barashaka no kuza bati tubwire umunsi azaza tuzaze Tanzania tumurebe barashaka no kuza i Rwanda nabibabwiye batangiye kwitegura biteguye bati nuzumuzane bishimye cyane abandi rero bari babizi nakubeshya nibanga n'abakecuru baratinya
ni ukuvuga yuko mama wawe ntabwo yigeze ababwira ko afite umwana witwa Eveline ushobora kuba ba mu bihugu by'amahanga
ntabyo yigeze atubwira njyewe ndi umutoya ndi umwana wa karindwi kuva mu nda ya mama rero abandi bose bakuru banjye bose ntabyo bari babizi uranyumva
yego
ntabyo bari babizi barapfa barinda papa ninjye usigaye ninjye ubimenye
ni mbere y'uko ngusezeraho ndabyumva ufite ibyishimo byinshi hari ikindi waba ushaka kubwira bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya muri kino kiganiro
njye ndashaka kubashimira cyane ijwi rya Amerika ndabashimira cyane ntacyo kubaha icyo mbaha ni ukubashimira gusa Imana ibafashe kandi bitazashirira kuri njye bagendere gusha bakomeze bashakisha abandi badafite bene wabo babuze ariko nubwo mbizi barabikora ariko bakomeze Imana izabarira ibyo bintu barimo gukora ni ibintu by'Imana ntabwo tubariha ngo banzaniye Evelina ngo mfate amafaranga ngo mbarihe nawe kandi ntacyo ndakuriha Imana izakuriha urakoze cyane Venuse izwi rya Amerika murakoze cyane Imana ibe namwe ibafashe mwese na familia zacu.
Urakoze cyane nawe ndagusabira amahoro menshi hagataho ukomeze ugire ibyishimo ukwiye.
Urakoze cyane Benu.
Agasaro Kaburaga.
Madame Hélène Véline Schmidt numwe mu bana b'abakobwa n'abahungu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku Banyarwandakazi base ari abazungu bamburwaga ababyeyi bakajyanwa mu Bubiligi cyangwa se mu Faransa muri ibyo bihugu byose by'Uburayi naho ntibahabwa ababyeyi babo b'Abanyarwanda babaherukaga bakibabyara. Umwe mu bafashije Madame Hélène Véline Schmidt mu nzira yo gushaka umuryango we ni Antoinette Uwonkunda. Nawe ni umumetisi wavukiye i Butare cya Rwasumo ayobora ishyirahamwe Métisse du Monde riharanira inyungu z'abametisi ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze Bwana Viniste, nakuntu nabashimira ubanza no kubarota siye mbarota. Koze cyane kongera kunyakira.
Uri umuntu mwiza, biradushimishije kongera kukwakira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga k'ijwi ry'Amerika. Icyo wifuje icyashobotse umuryango wa Eveline Schmidt wabonetse, twagize umuhango kubahuza nawe twagutumiyemo uhari. Nagira ngo kubumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nkubaze umaze gutururukwa uko umeze nuko wakiriye iriya nkuru.
Iyi nkuru nayakiriye ni ibitangaza, mbega hamwe abantu bajya bavuga ati umuherekeza igitangaza. Uriya mubyeyi njyewe tukigiye n'abagenzi banjye tucyufungura ino association hashize nk'imyaka ibiri, nta n'amezi rwose ashize, ni nk'amezi atanu bambwiye bati hari abantu bavuye Save bagiye batwara bakabajyana mu Buraya, noneho bose nta benshi ntabwo babazi ababyeyi babo, abenshi ntibabazi aho bava. Iyo nkuru rero rwose yankoze ku mutima kuva nkiri mutoya ndi iwacu Butare, na mama yarabimbwiraga akambwira ati hari bene wanyu bagiye ko ntiya tumenye iby'iwabo dore kanaka abana beheze amaso yaheze mu kirere abana be ntibajye bagaruka. Ubwo rero tugifungura ino association twaraga byatse rwose, burya barabivuga ngo icyo wifuje kiraba, nabya twari twarabyanditse dukompoza donc amastatut tuvuga tuti on va trouver nos aînés, on sera vraiment leur guide. Kuko numvaga kubwanjye hariho abazifuza yuko tubazana mu Rwanda, kuko benshi ndabizi ko batavuga n'Ikinyarwanda dahere bose nta Kinyarwanda bavuga, kuko bagiye ari abana bato cyane, nkumva ko mbingimo ko tuzabagide wabo. Ubu rero rwose byashobotse, noneho nagiye nkora connaissance na bake umwe n'umwe. Evidemment Imana yaramfashije, naguye kuri ba ya groupe nyine ikene ifite iyo nyota, nubwo bambwiye bati ahubwo dufite umuntu wacu rwose, nta kindi akora uretse gushakisha ababyeyi, nta kindi akora uretse gushakisha mama we. Nawe akantelefona akambwira ati mora ntekereza ko mama wanjye agiye gupfa ariko ashaka kumuvugisha cyangwa se umutante wanjye. Ati ndumva rwose uwo mumama mwaramubonye ntiyashatse, nta mwana agira, ubuzima bwe bwose bwa Saturne utuye
yo gushaka umuryango. Yego,
ambwira ukuntu yashakishije aseri, ambwira ukuntu yagiye muri Croix Rouge. Nuko bariya abantu nabo ntabwo bajya baramugoye, mbega cyane kandi nawe atazi ibyo ari byo. Ubwo rero ngize Imana niho nabajije, barambwira bati Kigali, barambwira ati urigorira iki ko hari umuntu rwose banyereza misiyo yawe, banyereje misiyo ya Voice America. Nuko nivuze ntibo reka nimushakire telefoni nibwo ba contacts none byo ntanameza atatashize mu muboneye abavandimwe n'uko n'uyu munsi nanjye ubwanjye no mu rugo nta kindi kintu nyivuga nta kindi nibitangaza ndega byatubayo
uravuga uti yari amaze imyaka 50 ashakisha umuryango we ntaho atageze kugeza amuje hano ku ijwi ry'Amerika ariko uje ndashaka kureba cyane uko yakiri inkuru nuko ameze muravugana buri munsi wa umuri hafi nka mbere iyo umubonye ubona harahindutse iki muri we ubona ari iki kumenya ko afite umuryango byamuzaniye
yewe mana yanjye sinakubwira gutya ni umuntu ni ari heureuse ikibazo gito gusa afite ni uko avuga ati bo uyu muntu nawe ntabwo bavuga n'Igifaransa ntibavuga n'Icyongereza doko byose binyuraho enregistrement kuri WhatsApp noneho nkamusoba nkamutelefona nkamusobanurira ntibavuze gutya avuze gutya avuze gutya murumuna wanawe ati rwose ati ngomba kwiga Icyongereza ati ntavugana na murumuna wa namukuru wanjye doko urumva twese nyine ndunduzi ko ari isi yose twese nyine twarishimye doko uriya mama rwose yari ishimye cyane n'amarida yagiraga kera nta kiyagira waravuga ngo yararize akwiye none bagomba kwishima ko yatangiye kubona doko imiryango yafungutse kugira ngo abone bene wabo
mu muryango w'abametisi bakomoka mu Rwanda ari abari mu Rwanda ari n'abari mu bihugu by'Uburayi ndetse n'Amerika ntaho batari ishyirahamwe ryanyu uri fata hose abametisi bo undahamya yuko Evelyn Schmidt nari nabivuze mbere niwe ubaye imfura y'abametisi mu kiganiro Agasaro Kaburaga muri uwo muryango wanyu w'abametisi iyi nkuru bo bayakiriye bati mu magambo make
yo bayakiriye neza cyane barishimye banyuheza amafelicitasiyo twese kandi ndababwira nti ntabwo ari igihe nyine nk'uko nkunda kubivuga ni MDM Métis du Monde yakoresheje ubushakashatsi kugira ngo rero barishimye cyane rwose ku buryo ahubwo mukomere kuko n'abandi batangiye kwemeza ko bishoboka hari n'uwo twaganiriye mu kanya arambwira ati nge ntabwo nari nkibyitayeho n'iki byose ariko nanjye ngungiye kugutangira bishakishe urumva kuko bose bageje mu myaka hafi 75 hariho abari bararetse bakuyemo amaso bazi ko ntaho bahera bakumva nka Evelyne kubera ko Evelyne yagiye ashakisha kenshi bose babizi ko yabuze nuko baravuga rero bati ubwo Evelyne bishobotse n'abandi birashoboka ahubwo mwitegure bwana Veniste
urakoze cyane ndagushimye cyane kuba wigumye kano kanya uri mu kazi ukaza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ngaho rero ukomeze ugira akazi keza n'amahoro y'Imana
murakoze cyane kandi Imana ibane namwe ikomeze ibahe urukundo mufitiye ababashakishiza ndabizi ko ari akazi katoroshye ariko Imana ikomeze ibarinde kose ko turabakeneye cyane
urakoze cyane
Sakagasaro kawe uzakabona
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga hashize imyaka 28 mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa witwa Bernadette Mukarwego ukomoka ahahoze ari komine ya Runyinya muri Butare yakoraga akazi ko mu rugo arira abana b'umugabo warutuye Kanombe witwa Karemera Lambert barahunganye bagerana muri Kongo igihe inkambi zasenywaga baratatanye Mukarwego yafashe umwana w'umuhungu yareraga amutahana mu Rwanda amujyana umuryango ahose yakomokaga aramuhageza arigendera uyu munsi Lambert Karemera nawe umaze imyaka 25 atashye mu Rwanda ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga arashaka guhura n'uwo mugira neza atuye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Muringa akagari ka Rwantobo umudugudu wa Rwanda Rugari
ndashaka kukubwira ko njya kumukobwa wanwereraga kandi wangiriye akamaro wareze umwana twe nono turahungana mu ndambara tugeze muri Kongo turaburana ahungana umwana wanje w'umuhungu amugeza mu Rwanda amugeza wacu amaze kumugeza wacu twaraburanye nje nsigaye muri Kongo mpungutse ntanga umwana yaramutegeje mu rugo kuba icyo gihe umukobwa naramushakira namuzi nshyabuze nawe bambwiraga yuko avuka muri komine Runyinya.
Mbere y'intambara yakoraga iwawe warutuye hehe?
Narinduye I Kanombe Nyarugunga.
Yakoraga iwawe yagukoreraga iki?
Yareraga abana banjye.
Hanyuma muri 94 murahungana nayo murajyana?
Yego tugerana muri Kongo.
Ajya gutaha se yakubwiye ko agiye cyangwa se amayira yabaye abiri mutandukana utazi aho agiye n'umwana wawe utazi umujyanye byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Umutekano wabaye mukeya noneho ubaye mukeya turatatana ariko we agendana n'umuhungu wanjye
icyo gihe
ariko nza kumenya ko yahungutse kandi umwana akamugeza iwacu aho navukaga muri komini Gikiri.
Hanyuma utashye umwana musanga mu rugo?
Ee, musanga yaramusigiye mushiki wanjye njyewe nahungutse 97 we twatatanye 96.
Kuva muri 97 kugeza magingo aya ubuhashize imyaka
25
ntabwo uramenya amakuru ya Mukarwego?
Ntabwo namenya amakuru ye kandi ndayakeneye pe nibakiriho.
Nta rindi zina Mukarwego yari afite?
Bernadetta.
Mukarwego Bernadetta yakoraga iwawe na Mbere Karemera I Kanombe niho wari utuye. Uwo mwana w'umukobwa Mukarwego Bernadette yari afite imyaka ingahe muri 94 ugereranije?
Yari afite imyaka 18 gutyo.
Urumva aracyari mutoya n'ubu ni umugore wijigija. Niba kiriho turagerageza ku umushaka niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya azagushaka azatunyuraho kugira ngo tubahuze. Ariko nagira ngo nkwibarize Karemera, wowe utashye uvuye muri Kongo ukagera iwawe ugasanga umuhungu wawe arahari utazi uko yahageze, batara nakubwira yuko ari Mukarwego wari umufite, ubonye umuhungu wawe wumvise umeze ute?
Narishimye birenze urugero kandi n'uwo mwana ubu mugabo arakuze ahora amunyishyuza amumbaza afite n'umugore wo muhungu.
Ubuse nibwo bwa mbere mumushakishije muhano ku ijwi rya Amerika cyangwa se hari ubundi buryo mwakoresheje mbere bwo kugira ngo mumubone?
Nta bundi buryo twakoresheje, njye numvishije Agasaro Kaburaga numva bamunshakira kandi nta handi hantu nashakishije. Ni wowe numvishije ko yuko uzaga abantu benshi cyane baburanye?
Yego tuzagufasha rwose nzabikwijeje kugira ngo tuguhuze n'uwo mugira neza wakurereye wagukugereje umwana wawe mu Rwanda muhungukanye. Reka nkwibarize, ntabwo inka ziratangwa ziragabwa ntawe uzisaba, kandi rero nta n'inyiturano y'urukundo ibaho. Ariko nagira ngo nkwibarize, uyu Bernadette Mukarwego ushaka birumvikana urashaka kumubwira ko yakugiriye neza, ni iyihe nyiturano umushakira? Uramushakira iki muri makeya?
Ndamushakira kugira ngo mushimire, ariko nanone Imana mubonye, Imana nayo nayishimira birenze, kandi n'uwo muhungu wanjye aramushaka cyane
rwose. Tuzakora uko dushoboye, nizere yuko Mukarwego niba kiriho akumva, niba kandi hari n'undi umuntu waba uzi umwana w'umukobwa n'umudamu wijigije witwa Mukarwego Bernadette wakomokaga muri komini ya Runyinya mu majyepfo y'u Rwanda, ubu wagomba kuba ari nko muri Huye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda, wamumenya yatubwira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Lambert Karemera, rero ndagushimiye cyane kuba warizeye kino kiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga. Ngaho ugire urugendo rwiza.
Mu by'ukuri ni ukubashimira no kubasabira ku mana.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga uwitwa Ntwari Eme yaraduhamagaye hano ku ijwi ry'America ashakisha umuvandimwe we ariko ashakisha n'abavandimwe ba papa we bashobora kuba bari muri Tanzania inkuru ya Andre Ribakari wavuye mu Rwanda akajya muri Tanzania akagaruka mu Rwanda akomotse i Burundi ariko kandi akaba ari nyakamwe abavandimwe bose bashobora kuba bari muri Tanzania twabanje kuyibwirwa n'umuhungu w'Intwari.
Papa batandukanye muri Tanzania, papa yari yaje mu Burundi basigara muri Tanzania aho bita Tabora ubukene.
Ari aho ngaho papa wari he?
Yego turi kumwe.
None se ubwo amakuru ya bene wabo batandukanye se uyazi kukurusha nimba umwana we?
Oya, ntayazi nawe azi amazina yabo kuko batandukanye kera. Nakoze igereranya kuko arakuze ntago ari kwibuka neza. Numva bishobora kuba ari nko muri 75.
Ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye.
Yego ya mwavugana.
Wamumpa gato?
Naho.
Amakuru mzee.
Meza ni meza namwe naho.
Turakomeye ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika. Uwo muhungu wanjye arimo arambwira ngo arangisha abavandimwe banyu mwaburanye. Andrea Ribakari, abo bavandimwe bawe mwatandukanye Tabora ya Tanzania mwatandukanye mute? Abo bavandimwe mwatandukanye mute?
Yonda basize jewe nda mu Burundi.
Hanyuma ubasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe? Uribuka umwaka mutandukana?
Nka 1985.
Niki cyatumye ubasiga muri Tanzania ukajya mu Burundi?
Icyo gihe nagendaga gusohora nk'icyo gupaga sa gutyo sinzi ubu nari muri kiriya ubu nari mfite ikinga nkoresha. Ngeze mu Burundi rero birakomeye sinasubizaho vuba nyine.
Hanyuma uva mu Burundi uza mu Rwanda?
Hanyuma mba mu Burundi nza mu Rwanda.
None se kuva muri 75 kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe na barumuna bawe wasanga ari barumuna bawe? Ndibwira ko nka 8 yashobora kuba ari umuntu kuri wowe urambwira nta makuru yabo wongeye kumenya?
Reka nta makuru nongeye kumenya na gato kuko narakurikiranye sinzi kumujyanye ndike.
Ntabwo wigeze umenya ko yenda nabo bashobora kuba baratashye mu Rwanda bakaba bari aho ngaho mu Rwanda?
Oya, ntabyo namenye kabisa.
Nta bandi bavandimwe mwari mwarasize mu Rwanda mbere yo kujya muri Tanzania?
Ntabo.
Mbere yuko muhungira muri Tanzania mwari mutuye hehe?
Twari dutuye ahantu muri komine Ntyazo i Bugina. Muri perefegitura yari perefegitura ya Butare. Muri komine Ntyazo ahantu hitwa i Bugina.
I Bugina muhava kubera hari inzara, hari imirwano, hari
ntabibirongizanimbasiti. Hari batata wacu bavukana papa kuri nyina atavukana ku isi ntabwo bamereye neza.
Uhitamo gusuhuka urigendera?
Papa w'umuryango wanjye rero.
Ufata umuryango wawe ugenda ari Nyiramatabaro? Umuhungu wawe yambwiye amazina menshi, harimo Nyiramatabaro, harimo Minani, harimo Nyiracumi, harimo Mukarusine, harimo Mutungirehe, hakabamo Mukanyandwi na Kamanayo. Ni amazina menshi. Bose ni abavandimwe bawe?
Turavukana neza kuri papa na mama.
Bose bariya urababwira uti nimuze duhunge twigendere duhunge abene wacu batumereye nabi?
Amwe na mama icyo gihe.
Na mama wawe waramujyanye?
Ntaramujyanye, ahubwo yapfiriye gusa gukenshi.
Komera ubwo rero. Komera muragiye bose mugiye ukene? Muravuga muti turatura hano kugira ngo bazadutsinde ikagina ya Ntyazo? Nta kanunu kabo wongiye kumenya? Nta muntu ukomokaho muri Tanzania aho ngaho ukene wabara kubwiye ati bavandimwe bawe narababonye? Hari abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania bari mu Rwanda, nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe?
Nta n'umwe nawe ndabona nabonye.
umwana wawe ntwari yeme niwe wahamagaye hano kuri rya Amerika tubwira ati ndarangisha mukanye navuganaga nawe ariko atangiye kukumbwira ndavuga nti mpa nyirubwite nivuganire nawe ntwari yavukiye Burundi yavukiye Tanzania yavukiye Rwanda yavukiye
ah we yavukiye Burundi
kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ari muri Tanzania ntabwo bugeze ubuguti uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira abanyirarume na abanyirasenge aho bari ati ni kubamenya
kandi undi mu Rwanda nyine
u Rwanda se ntiwarusohokamo ngo ujye kureba aho abavandimwe bawe bari
ntabushobozi mfite aho kugumya gutambagira mu Rwanda hose
bitabaye iby'ubushobozi ariko ugushakura gufite
gushaka ko ndabifiteho gusa ubushobozi niwo ndafite
nyibwirira wa musaza we kubaho utari incika ariko usa nayo ukabaho nta bavandimwe kandi wari ubafite kubera ko nta makuru yabo uzi utuye nk'impanuro na hano ku ijwi rya Amerika hari abandi basaza benshi bagomba kuba bameze nkawe nabo badafite imiryango kubaho utagira umuryango ugakura udafite umuryango kandi uyu mugabo warigeze umuryango wumva umeze ute niyihe mpanuro
nababanje kwera nyine ntabwo merewe neza cyo cyatumye nyine ngo nkurikirana nyine ndagukurikirana umuhungu wajyaga kukurikirana yakubaza nyine we nifuza kuba namenya nanjye mbona kuri umwe wabo bose yahuze n'umwe yaba akiriho hari n'uwo mwana wanjye yenda yaranashatse yaranabyaye singizi yenda yaba akiriho
Muzeri Bakare ndagushimiye cyane kubafashe kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro agasaro kaburaga urakoze cyane
nuko nuko nawe urakoze
wansubiza uwo muhungu wawe nkamusezeraho
halo
Ntwari yemeye urakoze rero maze kuvugana na papa wawe yampaye amakuru yose nari nkeneye kandi wakoze kumutwaza ijambo nicyo kubyara bimara ngushimire ko waragize umuhate wagize umuhate ukomeye cyane amezi yarashize ari menshi ariko turashyize turavuganye ngaho rero ukomere uzajye ukomeza wumve ijwi rya Amerika
yego mukomere namwe nzakomeza nyuma
Agasaro Kaburaga
nyuma y'imyaka hafi 40 yavuye mu Rwanda Andrea Ribakare harabari bakimwibuka bamwumvise avuga ku ijwi rya Amerika baramumenya amakuru bayatugezaho kimwe no ku muryango we inkuru y'umuvandimwe umaze imyaka 40 utabona yakirwa ite nimumve amoni nkiriyehe akiye mu karere ka Nyanza umurenge wa Muyira akagari ka Migina umudugudu wa Bugina Uyalo
ndakumva
ni ngiriyehe tuvugana
yego niwe
ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga nari nguhamagaye kubera ko sinzi nimba ari umuhungu wawe yarampamagaye ambwira ati hari umuntu wacu warangishije mufite ambwira ko yitwa Andrea Ribakare nararebye nsanga koko Andrea Ribakare yaraje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ubwo rero nagira ngo nkubwire yuko Andrea Ribakare koko yanyuze hano yanyuze mu kiganiro ashaka abavandimwe be ubwo nawe urumwe mu bavandimwe be rero
ni data wacu rwose
wowe uri se wabo
oya wowe ni data wacu data wanjye
ni ukuvuga yuko avindimwe na papa wawe
na papa unja
yego mukaba mwarimu maze ikingana iki mutabonana
tukugira ngo genda namwe
ntabwo umuzi
niwe ntabwo umuzi yagiye nkiri umwana mutoya
ariko se abo bajyanye barumuna be bakuru be se cyangwa na nyina bo urabazi hari nka ba mukasine ba mukanyandwi ba kamanayo abo ngabo urabazi
niwe ntabwo mbazi nanjye mba mbabwirwa n'abakecuru bakuru bo mu muryango
yego hanyuma se aho ngaho mu Rwanda ahafite umuryango ubungubu nimbahuza muramwakira mu arabona umuryango ko navugaga mu kiganiro ko asigaye ameze nk'aho ari nyakamwe
buriya rero jyewe maze kubyimba abantu bamaze kubimbira byaranshimishije kuko yaba ari nawe muntu mukuru twaba tumanye mu muryango rwose
mwaba mubonye umutware w'umuryango
kuri rwose byadushimisha twamwakira pe
yego
kwitegure kumwakira rwose kuko nari narabibwiye abandi banyamuryango batumi karibu kora ibishoboka byose naboneka umva uzakora ibishoboka byose tuzagufasha
ubuse iyi myaka yose mwamaze mu taza makuru yabo bene wanyu bagiye muri Tanzania mwumvaga batakiriho kuri mwebwe cyangwa se mwumvaga mugifite icyizere ko hazaba harukiriho
yewe nta cyizere cyo kuba twari dufite dukurikije uko abantu bagiye batahuka tugategereza tugaheza ni nayo mpamvu twari twararekeye
kuba we atararekeye agakomeza agashakisha ariko nabifashijwemo n'umuhungu we witwa Ntwari Aime nibutse abumva ijwi ry'Amerika wo Ntwari Aime niwe waje mbere aranshaka arambwira ati mfasha gushaka bene wacu bagiye muri Tanzania bajyanye na data biza kuba ngombwa ko mvugana na se kugira ngo asobanurire numve neza aho ikibazo kiri kugira ngo nshobore no gufasha n'abandi bamwibuka no mpamvu mwashoboye kumugeraho kubera yuko mbangira ngo umuntu ambwire ampa amakuru ahagije yatuma umuza mumenya kuba uwo yarabashakishije akaba babonye uyu munsi aho mu muryango urambwira uti twiteguye kumwakira kuri mwebwe bizagenda gute murifuza yuko yakwimuka akaza aho ngaho mu majyepfo y'u Rwanda aho yavukiye aho ngaho ntaza kongera akahabona akahahumeka kumva umwuka waho kwanywa amazi yaho kanywa inka zaho murumva bizagenda gute
rero twebwe twifuza ko yaza
yego
ariko bibaye na ngombwa akatubwira aho ari tukamusanga akaba atuye yenda afite ubuzima abayemo akifuza ko yaza hano ariko akamenye ko tukiriho tukabonana nawe akaza akadusura natwe tukajya tukamusura
yego
icyo yakwishimira twambana nawe tukamufasha ni ukuri tukamugenderera nk'abana be tukamusura ariko ashake no kuba hafi yacu nabyo turabyishimiye twamwakira
noneho ndumva ibyiza ibyiza nuko waguma hafi ukaguma hafi nkamushaka nkareba ko nawe ari hafi ngiye guhamagara ndebe ko mubona naba ari hafi ndagira ngo mbahurize hamwe hano mu kiganiro agasaro kaburaga ntawugize aho ajya byose tubirangirize hano kugira ngo ibyo byishimo ufite ubikomerezeho utegereze rero hanyuma muhamagare nsabe abamfasha bamuhamagare hanyuma umubwire
ni kuri telefone ndayifite mu biganza murakoze kandi
abari ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Andre yari bakareba mubonye ko ategereje igihe kirageze kugira ngo ahure n'umwe muri bene wabo yasize mu Rwanda hashize imyaka 37 Amone Nkiriyehe ari mu mudugudu wa Bugina mu karere ka Nyanza
ategereje n'ame
alo
karame
Amone Nkiriyehe nari nagutinje kuri telefone naringishaka mwene wanyu Andrea Ribakare ari kuri telefone namubonye ari hano muri hano mwembi mu kiganiro agasaro kaburaga Andrea Ribakare uranyumva
ndakumva
nagira ngo rero nguhuze kuri uyu munsi na bene wanyu barahukomoka intazo uyu nguyu muvugana ni mwene so wanyu witwa Amone Nkiriyehe Amone Nkiriyehe suhuza uyu mwene wanyu Andrea Ribakare
musaza muraho n'amahoro ndi mwende Amone Nkiriyehe mwene Sebuturo Sebuturo ni murumuna wawe
yego
none rero twumvishije itangazo ryawe urangisha ushakisha umuryango biranezeza nk'umuntu usigaye ku isambu
Yego.
None rero twifuzaga kumenya aho uri nk'abanyamuryango wawe, abana bawe, abahungu n'abakobwa turahari.
Kane ko numva ngo ntamuzi sinzi avukana yose avukana y'ubugina se.
Yego mvuka hano ibugina nyine ndi umuhungu wa sebuturo ntabwo ndi wagiye ndi mutoya.
Ah. Yego yego ndakumva sebuturo ndakumva nsa n'umwiruka.
Ni murumuna wawe sebuture na kaje amiyeri.
Ah, na kaje amiyeri.
Yego.
Kaje na chaba hose.
Kaje yarapfuye.
Eh.
Yariko bana abana turahari.
Akundi nuko nuko.
Ubuje kudu umwirondoro wawe tuzagushure.
Umwirondoro ntabwo turi butangira hano mu kiganiro agasaro kaburaga kubera impamvu zo kubungabunga umutekano bwite wa buri wese hano icyo nshinzwe nyuma yaho nukuza kuba hano nimero za buri wese kugira ngo mushobore kuganira mwiherereye muri kambere muvugane muvugane aho muzahurira ibyo nibyo muri bukore nagira mbabwire ko umurimo wanjye hano nihurangirira uzakomeza mu gushakira abandi bavandimwe Andreyari Bakare ari kubikiza igikomeye ndagisohoje nagira ngo nkubaze Bibakare umuhungu wawe Ntwari ari hafi aho niwe waje hano mu kiganiro bwa mbere avuga ati nimunshakira abavandimwe niba Ntwari ahari nagira ngo mubaze gatoya wa mumpa
yego
alo wi Ntwari eme uraho
ndaho ndashima Imana byandenze kubyakira
wabikurikiranaga byose wabyumvise ko papa wawe abonye umuryango aho ngaho mu Rwanda yari mavugana n'umuhungu wa se wabo witwa Amoni ngiriyehe nawe n'umusaza n'umugabo we gikwerere mukuru nshatse kukuzana mu kiganiro agasaro kaburaga kubera ko ari wowe waje hano ibi byose niwe byaturutseho ushakira papa wawe umuryango urambirutse byandenze
byandenze na ndikumva n'amagambo yabuze ariko ndashima Imana kuba mbabonye.
Ngaho rero ukomeze ushimira Imana nicyo cyangombwa hanyuma witegure utegure n'uwo musaza kugira ngo muzabonane na bene wanyu.
Ndashimira Imana cyane nkashimira Radio ya Amerika nawe Venuste Imana ikongerere imigisha pe.
Urakoze cyane nawe iyo migisha tuzayisangire nagira ngo rero usubize papa wawe kugira ngo asezeraneho na bene wabo gatoya iminota mikeya turimo turasiganwa n'amasegonda ariko mumpe ado
kara
muzehe Bibakare rero nagira ngo ngushimire nongere ngushimire ubwizige n'urukundo wagaragaje no kwihangana muri iyi myaka yose ariko burya ngo rutegamisi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa ntabwo rero wategerereje ubusa urabona ko agasaro kaburaga kaguhuje n'umuryango nagira ngo ngushimire ubwo bwizige kandi ngusezere wari icyo ushaka ko kongeraho mbere yuko usezeranaho na Nkiriyehe
yego ndeka none
karame
none ndakubaza
ndakumva
mu mahanga se bo bazaboneka hari wa Roma
abo mu mahanga nibyo nakubwiraga ngo ukoro yacira abagabanya iyi ni ntambwe ya mbere tuzakomeza ntabwo tujya duhagarara gushaka abantu babuze baburanye n'ababo ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe si kijoro rimwe ni igikorwa gihoraho hanyuma Imana yamana abantu bakaboneka turakomeza tugashakisha n'ubu rero nawe basigaye muri Tanzania ndakwizeza ko niba harukiriho tuzamubona nicyo mvuga umuntu wese ukiriho azaboneka uwo tutazabona n'ubitabye imana ariko hari nabitabye imana tumenya kubitabye imana tugahumuriza imiryango tukayifata mu mugongo ndakwizeza rero yuko tuzakomeza kugushakira abavandimwe bawe basigaye muri Tanzania n'ababa bari Burundi abatwumva muri kano kanya waba yibuka umuvandimwe we witwa Andrea Libakare yaza hano ku ijwi ry'Amerika akatubwira yuko hari cyo bapfana nkiriye ngaho rero ni uyu wowe hari icyo ushaka kongeraho ndagira ngo mbasezereho hanakira abandi mu kiganiro gasero kaburaga
cyambere ngusaba nuko nyine tubonana uduha kuri telefone kaduhuza kuri telefone nomero zanjye niza izanjye bakazibona nizabo nkazibona
ibyo nabikwemereye
ubundi icyo nongeraho imbere ya byose ni ukugushimira wowe kabiri no gushimira Radio Ijwi ry'Amerika ubundi Imana ikomeze iguhamagara amazima kuko ibi byose bikorerwa mu mubiri muzima guhamagara amazima kandi radio yanyu turayumva cyane turayikurikira mu Rwanda turayikurikira pesa
ni byiza cyane
rwose ubu nzajya nyikundisha n'abandi kuko yeyo niboneyeho ibyiza abandi batari babona ndishimye ubu bwandenze abanyamuryango ndababwira amarira yaje bwandenze ndetse kumva mbonye data wacu ari ni jenari nsigaye ndi mukuru mu muryango kandi mfite imyaka 57
bwana ngiriye he ibyishimo byawe ni ibyacu hano ku ijwi rya Amerika kuba utwijeje kuzakomeza ukurikira radio yanyu kubuzayikundisha n'abandi kubutubwiye yuko muyumva muri benshi ni mwebwe dukorera ni mwebwe tubereyeho ntacyo twageraho mudahari twese twubakira hamwe tugasenyera umugozi umwe kugira ngo dushobore guha abantu kwizera no kubaho gukwiye ngaho rero mwese ndabashimiye hano mu kiganiro agasaro kaburaga hamwe n'abamfashije kugira ngo nshobore kubahuza nawe Ntwari ndetse ushimirire na Emmanuel Mugisha wa telefone kenshi ambwira ati twumvise yuko dufite umuntu wacu witwa Andrea Libakare. Emmanuel Mugisha rero nawe umushimirire nawe Andrea Libakare ndagushimiye ngaho mukomere mugire umunsi mwiza.
Yego ngaho mwakoze. Nishimiye kukumva nubwo tutarabonana. Imana ishimwe gose kwa muhe n'umunyamuryango.
Oya Imana izabikora tuzabonana imbona nkubona amaso ku maso turakwiteguye.
Radio murayinyambuye ariko nabuze uko mbigenza kubera ibyishimo mufite nkiriye uwo muganira ntabwo ari Andrea Libakare ni umuhungu we witwa Ntwari Aime niwe uhishe ufata antenne arayigabiza ni ko bavuga mu Kinyarwanda ariko mbuze uko mbigenza ndabaretse kugira ngo muganire buryo umwana uganira na se wabo ntacyo wamukoraho Ntwari nimukomeze amasegonda 30 hanyuma musubize radio y'abandi nanjye nkomeze nyikoreshe mbwira bumva ijwi rya Amerika rwose ibikurikira mu kiganiro agasoro kaburaga nimukomeze
umva nishimye byandenze Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro
pe nishimiye kuko umva cyane ndetse ntegereje no kuzakubona Imana ishimwe cyambere no kuba Venuste aduhuje ibindi we araza kuduhuza turavugana birambuye
ni ukuri rwose naduha imirongo turahita tuvugana amayinite turayashaka arahari rwose ndakuvugisha reka twe kumugora tumuha akanya akomeze akazi ubundi Imana yo mu ijuru ikomeze iguhamagara amazina
murakoze cyane rero ngaho umunsi mwiza naho mu kanya mukomeze muganire muri kambere
amen
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse
ahantu dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga mbashimire kuba mwagikurikiye muri benshi iki ni ikiganiro cyanyu nawe niba ufite uwawe wabuze hamagara ikiganiro agasaro kaburaga nimero ni 00127 nongere nyisubiremo 00127 naho utaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.